chama echikuru chichino
Zabu omu wendo gatulina
Ensibu koyobulamu era
Echama chobulamu ye Kristo
Yatesa naloza kubantube
Galaba setani awa kukula
Gatute banji awatari subi
Choka na tunonya atuagala
Atulina
Atona omu wendo
Yanoonya babula eyali abuze nange na mvuba
Katonda omuwendo Katonda waffe atwagala Yanoonya babula eyali abuze nange na mvuba
Akiriza na wabweni fuera Bafuka wangu wendo lwa msaigwe Mubulumi mubuini kemwe sige Anakuwe suyo mwanawe Ukiriza na mwe wakuwa ulamu Na kusimbeza mnumbae Katona wa muendo Katona wafe atuagana
Yanonya babula, eyali abuze nange na mvuba.